Play another one. Play it with a classic.
Easy.
Acha wasubiri, treni baharini, meli yetu ya mapenzi, imeshatia nanga. Hatuna ubatili, wala hatufeki penzi, watakosa usingizi, wakukesha kwa waganga. Bye.